Kibombo salimu ngaba wakugami yona kwa luwa lero tuwe fumitiriza kukawuka akaleta mkene nyaka oka kano waneno kata andikire mbitundu bie raka imutukula abantu nebata andikanga baga ambaba tuloze nebagenda mmasabo neyera nebafundikira ngaba kuzechi ngaba fude kekawuka akaleta mkene nyaka ati abantu mwondaba sabidua okukwasi zako government mkulani sobra debunobuwa mkene nya nadala mkawefube gweli kwa kumala waka uka wemuna atu kila mwaka kwa bili satu oluna kuluwa lero ngabu wengu gambie ninti luwa deru wakwe fumitiliza kukawuka akaleta mkene nya monsi yonasi Uganda yuka luwa obu linge na kuzo mwezi rumu omwezi ogwe kuminevi libuli mwaka kakati wano buli muntu asabiddwa okulwana bwezi zingirire buli omu akolekya ateekeddwa okukola okulaba nga akawuka ensaasaana gye kasaasaanamu ekendeera kubanga bwe kabadde kaduka speedi 10 katukole kyonna ekisoboka speedi eyo koleki
tugisale
bwe butuukira 2-3 nga naffe tukalaba nti akawuka kakoze eki
kaweddewo
mumbaza yakafuma ne radio Buddu radio y'omuntu wa bulijjo abaka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu basabye abantu okujumbira okwekebeza obulwadde bw'ogenda mu ddwaliro omanya butya bw'oyimiridde bwe bakebera ng'oli mulamu n'oyongera okwekuuma bwe bakusanga n'akawuka akaleeta mukenenya n'otandikirawo ki eddagala kakati gwe tabulina oba oyongera kwekuuma Beth Ethel Naliima yembako omukyala wa disitulikiti ye Wakiso mu lukiiko lw'eggwanga olukulu aliko kyayogedde ku nsonga eno
Kashujukira olunaku luno olwa Mukenenya World AIDS Day mikwano tuddemu bupya twekuume era nja kusaba bannayuganda bannange buli omu yongera okuneyo akadde totya ddwaliro ate okusingira eri bw'amaami nga Kabaka yatugamba nti abaami mubeere mmwe abazaale mukulaba ng'ate mwongera okukuuma abaana baffe abawala kati abaami mufuneyo buli omu akadde wekebere naye mmwe abakyala mumanyi bulungi gy'okusinga ddala ffe abazaala tolina ngeri gy'ova mu leba waazi nga tonnamanya sitasiyo naye naawe ddayo ennaku zino oddemu wekebereko na buli omu yenna yenna mukano mikwano mwekebere wetumala ate abasinga tulabenga ddala oba tosobodde kubeererawo sala amagezi oyo obanga si muntu ow'olubeerera banange tubeeko obupiira bwe tukozesa
omanyi nze ntera okugamba abantu ojja kulaba prosi ng'anyirira atiba olowooza nti mulamu
okebeza maaso
nze nabaga temukebeza maaso bannanga abantu tuli balwadde gwaddaawo owooza prosi enyirira gyanyirira mutayinza kuba mulwadde lwaki siyinza kuba mulwadde gwoli mu bulamu bwange tokebeza maaso bw'obanga owulira tolina toli ku bwangu funa ki obupiira Ombako wa Maogala North Ishets Musherure Kuteisa yategeza nti newakubadde gavumenti efubye okulwanyisa akawuka akaleeta mukenenya naye olutalo olukyali lunene ddala kati gavumenti tesobola kikola yokka wabula n'abantu balina okugikwasizaako okulaba nga lutuulibwa ku nfeete
neebaza abannayuganda kusingira ddala abantu abe abali mu by'obulamu Ministry of Health tukira ddala kuba VHTs ze benkola nabo ku byalo byaffe kulanti batuuse eddagala mu bantu abaliko obulwadde naye olunaku luno oluba lwaka tukyayinayo target yaffe oba goal okulanti 2023 naye mukitegeera nti tubeere ng'obulwadde obuno tebukyaliwo mu Uganda kyekyo ekigendererwa kyaffe kyo tukituukako tutya okulaba nti tukebeza okulaba nti bamaama bakebeza okulaba nti eddagala abantu balimira balifuna ne balimira okukwatira wamu ne gavumenti eno
bannange eyaliko omukubiriza w'olukiiko lw'eggombolola ye Kabira wali ekyotera Nabira Joyce naye yasabye abantu okwekebera akawuka akaleeta mukenenya basobole okumanyanga bwe bayimiridde ate bwe bakizuula nti bakalina batandikirewo eddagala era Nabira yategeezezza nti ekimu ku bisinze okusaasaanya akawuka kano mu bannayuganda be bantu abataagala kwekebeza naddala abaami bo bakebeza maaso olukulaba n'akwesigirawo n'amanya nti toyinza kukola ki toyinza kubeera mulwadde ekyene kiggwa
tugende tekeleza akawuka akamukenenya tegerenga bituyimiridde abami n'abavubuka abalenzi ngene mwekeleza akawuka akamukenenya tuleme okukebeza amaaso abami oba abavubuka mukebeza nnyo amaaso emutasooka kugenda kukebeza bantu bamwe mwagala okubeera nabo omusaayi naye nze mbakubiriza ng'omukulembeze tugende mwekebeze tusobole okumanya nga bwe muyimiridde era bwe bakukebera n'osangibwa ng'olina akawuka akamukenenya tusaba mugende mufune obujjanjabi kubanga eddagala weeriri ate omuntu bw'afuna eddagala eryo awangala ekiseera ekiwanvu ddala n'asobola okutegekera abantu b'omu maka ge oba oli awo n'okukola ebinene nga bw'abadde takirowooza
kale ne bannaddiini nno nabo tebatudde era bakyagenda mu maaso n'okukubiriza abantu okwekuuma akawuka akaleeta mukenenya disitulikiti Kathwell Rengo Sheikh Ismail Kibuule naye ategeezezza nti kikyamu omuntu yenna okukizuula nti alina akawuka ate n'akasiga n'abalala mu bugenderevu
bakikola
iya mu bugenderevu mu butuufu kiba kiki ekyo
bw'obanga obufunye obulwadde obwo ate era tulina omukisa nti mwabalina obulwadde obwo nammwe era eddagala weeriri n'olwekyo mbakubiriza nammwe mwettanire amalwaliro ekyokubiri waliwo abalina emitima emibi ababusiiga abalala mu bugenderevu kakati waliwo n'abatemu waliwo n'ababbi n'obawulira nti baagenze baalumbye bakutte n'abaana abato ebyo byonna enkola eyo Katonda eyatonda ajja kubonereza ng'okola ebikolwa ebifaanaganako ng'ebyo ebyo byonna
byewale bye nno ebikwatagana ku kawuka akaleeta mukenenya mu Uganda waliwo abantu abali eyo mu bukaddenga akakaddenga kamu mu emitwalo 5 mu 3 mu 13
beyongedde tubadde mu kadde kamu emitwalo 4
kati beyongeddeko bebawangala n'akawuka akaleeta mukenenya ate mu nsi yonna bali mu bukadde 4 mwe mitwala na kusiana ya
nkale ba nenga je mikole mikole je gwanga jibadde wali ku kisawe kye kizinda ishaka mu district ye Bushenyi eranga in fact president yashikiridwa vice president
okay
mwe yabadde ishaka nga ali abadde side zero ampala I mean nga ali mukunanya kalune mbalala nenga vice president obaka yaweti sena yongera kubiriza abachala nti moyongera okubiranga mugenda marwa ino dala abali embuto akawuka kano kala bisenga keyongera nnyo okukwata okuva kuba maama ne kubaana be bazaala nga kino kireeta olumu kivira ku bugayaavu obaba maama abatayagala genda nnyo malwaliro okusobola okubeera nga banywa eddagala wamu n'okuzaalirayo buli wozaalirawo ewamulerwa emikisa mingi nnyo ejja maama oyo okusiga omwana babanga alina akawuka kano n'olwekyo abakubiriza okwongera okubeera nga mwekuuma so nga ate mu kaseera ke kamu ye Dr. Ruth Ssenyonyi ono yatwala ekitongole kya Uganda AIDS Commission ayongedde n'ategeeza nti okutandika n'omwezi ogwokubiri eddagala ly'empiso lyazze naye si lya buli omu ate emitwalo 15 myezi mukaaga empiso buli kumi n'etaano emyezi mukaaga empiso eyo nga bagikuba naye ayongedde otulambulira n'alaga nti omwaka gwokka oguwedde abannayuganda ebikumi bisatu enkumi satu mu lusanvu be baafuna akawuka akaleeta ekirwadde ekya mukenenya enkumi satu mu lusanvu mu mwaka gumu.